aanu ku bilownay xogheyaha arrimaha dibadda Mareykanka Antony Blinken ayaa axaddii si kulul u cambaareeyey Ruushka oo uu ku eedeeyey in ay xasuuq dagaal ka geysteen dalka Ukraine, iyadoo dunidu ay aragtay muuqaaladii ugu horreeyey ee meydadka dad u dhashay Ukraine oo lagu dilay waddooyinka magaalada Bukha ee duleedka caasimadda Kiyev, halkaasoo ay ciidamada Ruushku ka baxeen. Wariyaha V O Weda Ken Brademeyer ayaa warkan noo soo diray, waxaana soo jeedinaya wariyaheenna Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
Diblomaasiga ugu sarreeya Mareykanka Antony Blinken oo la hadlayay barnaamijka State of the Union ee telefishinka CNN ayaa sheegay in Mareykanku uu si adag u eegi doono si loo diiwaangeliyo dembiyada dagaal ee Ruushku ka geystay guud ahaan Ukraine, xilli ay Ukraine sheeganayso inay dib ula wareegtay gobolka waqooyiga dhexe ee caasimadda ku xiran. Ciidamada Moscow ayaa ka baxay aagga Kiyev si ay awooddooda isugu geeyaan weeraro cusub oo ka dhaca magaalooyinka koonfurta Ukraine ee ku teedsan Badda Madow iyo gobolka lagu muransan yahay ee Donbas ee bariga Ukraine. Isagoo ka hadlayay meydadka waddooyinka laga helay, madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelenski ayaa u sheegay barnaamijka Face the Nation ee telefishinka CBS, dhab ahaantii tani waa xasuuq. Waxa uu sheegay in ciidanka Ruushku ay burburiyeen oo ay baabi'iyeen Ukraine. Xogeyaha guud ee NATO Jens Stoltenberg ayaa u sheegay CNN waa arxan darro ka dhan ah muwaadiniinta, taasi oo aanan Yurub ku arkin muddo 10 sano ah, ayuu yiri. Waxauna hadalkiisa sii raaciyey waa mas-uuliyadda madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin inuu joojiyo dagaalka. Xogeyaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa isna fariin uu ku daabacay Twitterka ku yiri, waxaan aad uga naxay sawirada dadka rayidka ah ee lagu dilay magaalada Bucha ee dalka Ukraine. Waa lagama maarmaan in baaritaan madax bannaani uu horseedo isla xisaabtan wax ku ool ah. Madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron ayaa isniinta maanta ah sheegay in midowga Yurub uu isku diyaariyo in cunaqabateenno dheeraad ah la saaro Ruushka, taasi oo looga jawaabayo wararka la xiriira dilka loo geystay dadka rayidka ah. Dacwad ogaha guud ee Ukraine ayaa axaddii sheegtay in intii maamulku ay wadeen baaritaanno ku saabsan suurtagalnimada dembiyo dagaal oo uu Ruushku geystay ay 410 meyd ka heleen magaalada Kiyev iyo nawaaxigeeda. Dacwad ogaha guud oo lagu magacaabo Iriana Finidiksova ayaa sheegtay in si kastaba ha ahaatee markhaatiyada ay tahay in mar dambe waraysi lala yeesho, sababtoo ah aad ayay uga naxsan yihiin waxa ay arkeen oo hadda ma hadli karaan. Sidaasina waxaa lagu xusay warbixin ay qortay wakaaladda wararka Reuters. Dhinaca kale, agaasimaha Yurub iyo Eeshiyada dhexe ee hay-adda xuquuqda aadanaha ee Human Rights Watch, Hag Williamson, ayaa bayaan uu soo saaray ku yiri, kiisaska aan diiwaangelinay waa kuwa aan laga hadli karin naxariis darro ula kac ah iyo rabshado ka dhana dadka rayidka ah ee reer Ukraine. Waxauna intaa raaciyey kufsiga, toogashada iyo ficilada kale ee rabshadaha ah ee ka dhanka ah dadka rayidka ah ee gacanta ugu jiray ciidamada Ruushka waa in loo baaraa sidii dembiyo dagaal. Muuqaal aan la filaynin oo lasii duubay lagana baahiyey xafladda Grammys ee sanadlaha ah ee Mareykanka lagu qabto, taasi oo lagu abaalmariyo fanaaniinta ugu wanaagsan sanadka, ayuu madaxweyne Zelenski ku weydiistay caawimaad. Nagu taageera si kasta oo aad awooddaan wax kasta, laakiin aamusnaan maya, ayuu yiri. Fanaaniinteennu waxa ay xirtaan jaakadaha aan xabaduhu karin halkii ay ka xiran lahaayeen dharka qaaliga ah. Waxa ay isbitaalada ugu heesaan dadka dhaawaca ah, xitaa kuwa aan maqli karin, ayuu yiri. Wasaaradda gaashaandhigga ee Ruushka ayaa bayaan ay soo saartay ku beenisay in ciidankeedu ay dad rayid ah ku dileen magaalada Buja, iyadoo sheegtay in muuqaalada iyo sawirada muujinaya meydadka ay yihiin daandaansi kale oo ka yimid reer galbeedka. Ruushka ayaa ka codsaday golaha ammaanka ee qaramada midoobay inay isugu yimaadaan kulan isniinta maanta ah si looga wada hadlo ficilada ay geysteen waxa ay ugu yeertay xagjirinta Ukraine ee Buja ka dhacay. Laakiinse Britain oo ah gudoonka bishan ee golaha ammaanka ayaa sheegtay in uusan jiri doonin kulan la qabanayo isniinta maanta ah, isla markaasina arrimahan looga hadli karo shirka qorshaysan talaadada berri in looga hadlo xaaladda Ukraine. Magaalada go'doonsan ee dekedda leh ee Mariupol ee koonfur bari Ukraine ayay dadku ku noolay sii wadaan in ay sugaan gaadiidka ururka laanqeyrta cas ee caalamiga ah si ay uga daadgureeyaan dadkaasi, isla markaasina ay gargaar u gaarsiiyaan magaalada. Wakaaladda wararka ee The Associated Press ayaa warisay in ilaa 400,000 oo qof loo malaynayo inay ku xayiran yihiin magaaladan oo muddo bil ka badan ay ku hareereysan yihiin ciidamada Ruushku.
Kaasi waxa uu ahaa Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan oo nala socodsiinayay warbixintii Ken Brademeyer.